Oh baba, oh baba, naomba niongoze. Oh jaja, nitakufuata nisipote. Yeah, yeah, yeah. Kwenye mabala, umenipia.